ngokuka Matthew 27. Kwathi sekusile bonke abaphristi abakhulu namalunga esizwe benza icebo ngoJesu lokuba bambulale. Bambopha bamuka naye bamnikela kuPilato umbusi. Khona uJuda wamkhaphelayo ebona ukuthi ulahliwe wazisola wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu kubaphristi namalunga. Wathi, ngonile ukuba ngikhaphele igazi elingenacala, bona bathi, kuyini lokho kithi na, zibonele wena. Wayesephonsa izinhlamvu zesiliva ethempelini wamuka waziphanyeka. Kepha abaphristi abakhulu bazithatha izinhlamvu zesiliva bathi, akuvunyelwe ukuzifaka emnikelweni ngokuba kuyimali yegazi. Benza icebo bathenga ngayo insimu yobubi ibe ngeyokumbela abafokazi. Ngalokho insimu leyo ithiwa insimu yegazi kuze kube namuhla. Verse 9, khona kwagcwalise okwashiwo ngumprofethi uJeremiya ukuthi, bathatha izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu, inani lwamiselwa inani, onani lakhe lamiswa ngamadodana ka-Israyeli. Bakhokha ngazo insimu yobubi njengokuba inkosi ingiyalile. Kepha uJesu wayemphambi kombusi, umbusi wambuza wathi, wena inkosi yabaJuda na? UJesu wathi kuye, usho khona. Kwathi lapho abaphristi bakho namalunga bemthwesa icala, kaphendulanga lutho. Khona uPilato wathi kuye, awuzwa yini lokho okungaka bakufakaza ngawe na? Akaze amphendule nakwelilodwa izwi umbusi waze wamangala kakhulu. Kepha, ngomkhosi umbusi, wayesejwayele ukukhululela isiqoko isiboshwa sibe sinye esasisithanda. Ngaleso sikhathi babenesiboshwa esidumile esithiwa uBaraba. Ngakho sebebuthene uPilato wathi kubo, nithanda ukuba nginikhululele bani uBaraba nokuba uJesu othiwa uKristu na? Ngokuba wayekwazi ukuthi bamnikele ngumhawu. Esahlezi esihlanu sokwahlulela umkakhe wathumela kuye wathi, ungabi nandaba kulowo muntu olungileyo ngokuba ngihlupheke kakhulu namuhla ngaye ephusheni. Kepha abapristi namalunga bancenga izixuku ukuba zicele uBaraba zimbulale uJesu. Wayesephendula umbusu wathi kubo, nithanda ukuba nginikhululele muphi kulaba ababili na? Bathi, uBaraba. UPilato wathi kubo, pho ke ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na? Bonke bathi, makabethelwe esiphambanweni. Wayesethi, ngokuba wenze bubi buni na? Kepha bamemeza kakhulu bathi, makabethelwe esiphambanweni. UPilato esebona ukuthi akanakwenza lutho nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu, wathatha amanzi wahlamba izandla phambi kwesixuku wathi, anginacala egazini lalomuntu, ziboneleni nina. Abantu bonke basebephendula bethi, igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Wayesebakhululela uBaraba, kepha wamshaya uJesu, wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni. Khona amabutho ombusi ayesemthatha uJesu, amngenisa enqabeni, aqoqela kuye ibutho lonke. Verse 28, amhlubula, amembathisa ingubo ebomvu. Aluka umqhele wameva, awufaka ekhanda lakhe, nomhlanga esandleni sakhe sokunene, aguqa ngamadolo phambi kwakhe, ambhinqa athi, bayede nkosi yabaJuda. Amkhafulela ngamathe, athatha umhlanga amshaya ekhanda lakhe. Esembhinqile, amhlubula ingubo, amembathisa izingubo zakhe, amuka naye ukuyombethela esiphambanweni. Esaphuma afumana umuntu waseKhurene, nguSimoni igama lakhe. Amcindezela lo ukuba athwale isiphambano sakhe. Esefikile endaweni ethiwa iGolgotha, okungukuthi indawo yekhanda. Amphuzisa iwayini elixutshwe nenyongo, kepha kuthe elizwa akathandanga ukuliphuza. Esembethele esiphambanweni abelana izingubo zakhe, enzelana inkatho. Ahlala amlinda khona. Abeka ngaphezu kwekhanda lakhe icala lakhe libhalwe ngokuthi, lo nguJesu inkosi yabaJuda. Wabethelwa kanye naye abaphanga ababili, omunye ngakwesokunene nomunye ngakwesokhohlo. Kepha abadlula bamhlambalaza benikina amakhanda abo. Bathi, wena udiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu, zisindise uma uyindodana kaNkulunkulu, wehle siphambanweni. Kanjalo abaphristi abakhulu bambhinqa kanye nababhali namalunga bathi, wasindisa abanye, angezisindise yena, uyinkosi yakwa-Israyeli, akehle manje siphambanweni sikholwe nguye. Wethembile uNkulunkulu, makamkhulule manje uma emthanda ngokuba wathi, ngiyindodana kaNkulunkulu. Kepha nabaphanga babebethelwe esiphambanweni kanye naye, bamdumaza kanjalo. Kepha kusukela ngehola lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba ihola leshagalolunye. Kepha ngehola leshagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli lamasabathana, okungukuthi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Abanye kwababemkhona bekuzwa bathi, lo ubiza u-Eliya. Masinyane omunye kubo wagijima wathatha ilula, waligcwalisa ngoviniga, walihloma emhlangeni wamphuzisa. Kepha abanye bathi, yeka sibone uma u-Eliya eza ukumsindisa. UJesu wabuya wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bheka-ke isenqo sethempeli sadabuka kabili, kusukela phezulu kuze kufike phansi, umhlaba wazamazama amadala aqhekezeka. Amathuna avuleka imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele babona kala kwabaningi. Kepha induna ekhulu nababenayo balinda uJesu bebona ukuzamazama nalokho okwenzekileyo, besaba kakhulu bathi, nempela lo ube yindodana kaNkulunkulu. Kwakukhona lapha besifazana abaningi bebukela bekude ababemlandela uJesu bevela eGalile bemkhonza. Phakathi kwabo kwakukhona oMaria Magdalena, unina kaJakobe nokaJose, nonina wamadodana kaZebedewu. Sokuhlwile kwafika umuntu ocebileyo wase-Aramatheya igama lakhe nguJosefa, owayengumfundi kaJesu naye. Lo waya kuPilato wacela isidumbu sikaJesu. Khona uPilato wayala ukuba anikwe sona. UJosefa wasithatha isidumbu, wasisonga ngendwangu enhle ehlanzekileyo. Wasibeka ethuneni lakhe elisha ayeliqophe edwaleni, wagingela itshe elikhulu emnyango wethuna wahamba. Kepha kwakukhona lapho uMaria Magdalena nomunye uMaria behlezi phambi kweliba. Kepha ngangomuso okungolulandela usuku lokulungisela abapristi abakhulu nabafarisi, babuthana kuPilato. Bathi, Nkosi, sikhumbula ukuthi lo mkhohlisi esekhona wathi, emva kwezinsuku ezintathu ngiza kuvuka. Ngakho yala kuba iliba ligcinwe kuze kube lusuku lwesithathu kuba abafundi bakhe bangaze bafike bamebe bathi kubantu, uvukile kwabafileyo, kuthi inkohliso yokugcina ibembi kuneyokuqala. UPilato wathi kubo, nampa abalindi, hambani ligcine njengokubona kwenu. Base behamba beligcina iliba, babeka uphawu etsheni bekanye nabalindi.